ataba tuze mugombola ya Andesia mu district ya Rwampala be kokode byaba kulu okukola kasobo mukugula wetwale lya Kibale Health Center 3 songa lya komekerezewa emyaka ebiri ekiise eddwaliro lino eryawe mensa omudidi gw'ensimbi ogusoba mu shillings akawumbi kamo n'obukadde 10 liriko obuweereza bw'ebyabakyala bazito oba maternity services n'ebirala byonna era nga lyassibwamu ebikozesebwa byonna n'ebyuma ebyobujjanja by'ebyomulembe. Abamu ku bammemba ku kakiiko akaddukanya eddwaliro lino erya Kibale Health Center 3 bagamba nti emyaka ebiri bukyanga kontrakita akola ku byali bibulamu ate eri kabonero konna akaliwo okubyokulitongoza litandika okukakkala by'emirimu. Addisi we Rwampala William Bataringa ye ensobi agitadde ku kontrakita okukola akasoobo mu kutereeza ensobi ze yasabibwa akoleko mu bwango. Ye addisi we Rwampala Harriet Nakamia agamba nti kontrakita abadde ali mu kutereeza ebyasobamo ku ddwaliro lino okumala emyaka ebiri wadde nga yasasulwa bulungi ddala ssente ze zonna.